ala nke kwụ ọtọ ala ụmụ enugwu nke gbara dị mkpa nke ụmụ anambara nke kpọrọ isi na-ada nke n'igbo na-eti nke na-agba mmiri wu nke ndị abakeleke mana anyị ga-agụkwa ya o anyị ga-agụkwa ya o anyị ga-agụ ya aghaghara o anyị ga-agụ ya aghaghara o resi western dị presi fọ enugwu one way party, you come from Anambra. The one way down the sleep, oh, come from Imo State. The one way be pump, oh, you come from Emoji State. Aga, we go Sakamo. The Mata, I mean, the Ibi, oh. Daddy, Aga, Goya, Aga, 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 oh. Adika, Bango, Aga, 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 Salam, 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 salam. Oh,